subira oli bulungi eyo nange gyendi eno ensi enyiza bumalini veno mami mundabire mugambe mutumidde buli olukya nsaba lungaba ayongera mutukumire naye ntuuse okwetonda kwange era nsaba munsasire okubasuulirira ennyo size zali enteekateeka zange sijja wasaawo mama sijja wasaawo kaka sijja wasaawo dada sijja wasaawo mama sijja wasaawo kaka sijja wasaawo dada bato nabakumbuka saagala mulowooze nti nakikwata naberabira saagala olowooze ebitambula nga we nabibala duniya sinyangu nga we nalina suubira tugata we tugata naye tebigattika opanga obewo nge n'omunoyo opanga obewo opanga obewo nge n'omunoyo opanga obewo nono sijja wasaawo mama sijja wasaawo kaka sijja wasaawo lakini bado niko na mission hey, pole pole niyo mwendo tatizo nitafika wasiwadanganye muwasikilize wenye wivu ni wengi lakini musiwagope oliyotya muto wange kansubira oli bulungi eyo nange gyendi eno ensi enyiza bumalini veno sijja wasaawo mama